Pona tau tino aile paremia o Peritania David Cameron, o ia malona toa lua e umia shares i se whaalaba ptonga i fafo mai o le tenu. Ana whaatawina lona ta maa, a ole i toe whaatawin e se inatu, mai le lua fa se fulu, o le mataupulene i whaatatau i Pepa mai Panama, po le Panama Leak, e pefo i ona, yeile i se tatu li poti po kalame utona i atu. O le whamtalanga nane li pāle mia Britannia, o tāwai, o Shearsia, sai le Panama Trust e ingoa o le Blairmore, aina whaatau e se atu le lua fa se fulu, a ole avea o ia ma pāle mia. O le tua ao Cameron, sa iei whaatasi marifaita wafi o tangata o loo iei le lisi o wha maumonga na liki mai le ofisa o le Mossack Fonseca mai i Panama. O ia wha maumonga uma o loo wha lauro ai, le tō a tele o tangata mau mea le lalolangi ma u mia foitofi o ni atunuu. Le au loo ta ua e wha pea o loo na nā lato oa ina ia alofi ai le tongi ina o la fonga po tax i atunuu. O le pāle miana leo Britannia David Cameron, le isi lea ua pisa ai nei fōi lipoti, ina uailoa atuai ma le pisi nisi lea sa fatuine lona tamā o loo iai maulai ngoa malona tō lua.
Samantha and I had a joint account and we owned 5,000 units in Blairmore Investment Trust, which we sold in January 2010. That was worth something like £30,000.
Was there a profit on it?
I'd paid income tax on the dividends, but there was a profit on it, but it was less than the capital gains tax allowance, so I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal ways.
Ua mai ala na whaeloa e Cameron, o le aia whaelau ilo fo i wha maumaunga e whaatatau i ana la fonga. Pei tai whamalita e tai o le tuanghai o Tom Watson, o ngai o inga wa whaaria le palimia, wa wha maoni ailo na langona wha solitu la fono ili neimata upu.
Prime Ministers have to lead by example, and for him to have to admit after 3 days of questioning that this was the case, he must have felt a degree of shame, otherwise he would have admitted it immediately when he was asked 3 days ago.
A le te minei la lo wha lawi lo mai e le Peristene o Lucia, Vladimir Putin e wha pea, o liki ia mai Panama, o ni tau ma whainga umai na ia wha leanga i Lucia. Ma iei manisi o wha mtalanga e wha tau i whainga le sao sao. O li poti e pe o na wha lawi lo mai, i le mata upule nei wa wha alia ia Lucia, o wha mtalanga salatua e wha pea o le tele a o whainga o amio le tonu. O loo afia fo'i Putin, ili mataa upulea, ono loo fatawa ina e whapeo se tasi o ana wo, e iaini ana pisi nisi whapea i fafo mai o le tunuu, mai eile so tanga ili taitai lea o Lucia.
More than anything else, our opponents are concerned not over corruption, but over the unity and consolidation of the Russian nation, of multinational Russian people. Because of that, attempts are made to destabilize the situation from within, to make us more agreeable, and to shape us the way they want.
O Bermuda, leisia tunu o loa nginga le neidi poti, fa pele o faiani alato corporate tax. Pei tae o loo te te eile sui pāle mia o le atunu o Bob Richards, wa mai a ia, o Bermuda, e usi tae lava i tū la fono tau la fonga a atunu uma.
Oh, we are categorically not a tax haven. We're no more tax haven than the City of London or Wilmington, Delaware. What we do, we accommodate clients and we provide their home countries the information that they need to collect taxes if they so desire or if it falls within the purview of their laws.